Boogie Guan.
It's a Vision Record sound.
Boogie Guan with the one at the bad man jing, jing, jing at the bad man jing. Boogie Guan with the one at the bad man jing, jing, jing at the bad man jing. Kite baki medi joan talala bunga, 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 lo, alo. Ah, ah, alo, alo, nikite paki medi joan talala bunga, 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 lo, alo. Ah, ah, alo, alo. Prinson, Mbogi Kwan this time, tumela na miradi, ribati ya poko, zote chumaneni, album imedai, Mbogi Kwan iko rada, yeah. Kikenge tuna hit, adima fans wanati, leta hiyo bill, bubble up, bubble up, hiyo ndiyo rada. Twende ni kushio, siondo makingwa genga, tuchezi na malusers, sisi ni maprofi, toto limeweza in back, kuna kit, skitty bag, inabeba riba. Brush ikashika penye zesha nipo. Cheza chini chini tumekam na manyege. Wale wafupi minta wabeba kwa machela. Cheki umezibeba mina dai kuzitira. Shuka chini chini kisha tucheze na vipira. Mipira nono nono bado minda zitira. Yeah. Minda zitira.
Rila bungalo this time ni dados tu kwa bukla machupa juu ya meza chupa kuchupa tunabliki adiche ni makali tunakata na maye zinashika zing zing azidi ziki niki niki piki magi na majegi akini tadara niki digi niko ready niko sedi na maledi wote ni mapedi wakimedi kina dedi after that niko bedi bom bom za maride ni kuchapa kaf kaf zimepanda zime nice jua kwela mina lima nite brila wa mandong gang gaga niki medi nika medi. Kwani ye ni pedi siezi staga bila dada. Mina penda kukajapa kakichora kwanza stapa. Mina penda kukalima kakibend peke jeng. Niko maji, niko vito nukukata tu makiki. Kina biki wako inadi wanadai zima miti. Ni wapige tu kwa kiti wakidai. Ni kwa miti nikifinya idho titi unati. Unashtuka kani manzi mina dunga kavi banzi. Nikifinya kama pad ni mumwaga tu manjuti. Na bado nimesimama bila koti bado vasndo. Nazidi kuwapiga na maga. Cheki mwande amedunga tu kamini. Amebeba zima dhuza mina dai kuzidara na motara sita chimba kama mtaro ndakanyaga kama lami juni bash chuji nice na kashash.
Kata 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 iyo kitu toto kam nikusho wanapenda viboko. Toto dogo alidai kitu moto mapoko mangoko. Taka za oleole nilidai kuateka kimangoto kam nikusho. Mindi yo rasta, pegi na shiro, hao ni madasta. Walidai kitu moto kama gangsta. Poko mangoko viboko mandoko mashisha zitashika viboko. Dandia dandia ninadai kuchorea. Chorea chorea ninadai kudandia. Dandia dandia ninadai kuchorea. Chorea chorea ninadai kudandia, yeah.
Kitepa kimedi juan talala bunga 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 lo alo. Ah, ah, alo, alo, nikite paki medi joan talala bunga, 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 alo, alo. Ah, ah, alo, alo. Bam sakata, biki, biki, bam, bam. Yani bam sakata, biki, biki, bam, bam. Mira boy ni mepeng, kacha kakingeng. Feka marideng, na kupanga magazen. Venye na wapanga watabano kipen. Seki paka danga ni masyanda kuzibeng. Kama ujerada buda saka msokoteng. Siko pako randa ni manjenje kuwa temna. Venye na wadunga maflow wanapenda. Kuzi shika shika na kuwasha tukivela. Maskyo ni bagi na wasaka tumaheta. Wakidem lami na wapeleka na weather. Goko ndogo ndogo na wamada nkiwa teka. Keki ni keki kata bosu kicheka. Mesti ni mesti ata los ukiweka.
Cheki vile nimekam ati mindo pedi. Acha ni kusho vile mi uzimedi. Widi nimewai mashuka zinafedi. Kwani wanino kata kule Wikipedia. Tarimbo, tarimbo, tiger na tarimbo. Wana mbiu ya mgambo. Tiger ni nanguruma na dai mrombo. Songoko kamnishtiwe na majoto. Be simple, niko moto moto. Tunde taratibu, acha kimangoto. Cheki nimekam na nadai kuivisha. Jeshi la ogwan tumefika kimangoto. Mkidi, kidi, wakidi, kidi na wawai. Thigi, thigi, ma thigi, thigi, wazirai.
Kitepa kimedi juan talala bunga, 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 lo, alo. Ah, ah, alo, alo. Nikitepa kimedi juan talala bunga, 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 lo, alo.
Ah, ah, alo, alo.